emva kwesikhathi esincane dukuduku. Nansi impilo sikuphonsa ngebhola elishaya iphantshi enzima esiswini. Uma likushaya, likuxegisa amadolo. Ebese ngesikhathi ulele phansi emhlabathini ungasaphefumuli kahle. Kuvese ngene kwesaba. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosi nefresh. Ngingusibonelo Bhithi Ngema, ungumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Waya kwangenza lokho nami ngisemncane. Ngivimbe ibhola. La ngishaya, lasho ukuhlanganisa isisi nomgogodla. Ngayo uthi fofolos laphaya, kuze kube namhlanje. Sakhumbula kahle wabuhlungu, nokwesaba bokuhlulwa ukuphefumula. Futhi ngicabanga ukuthi okwenza kube ngikwedlulele, uvalo lokushayayo. Le ngxenye yokumangala ukuthi, ewu, bengakulindele enhlobo lokho okwenzekile, kwenzeke kanjani. Hlobo sami, uyabona ziningi izinto ezenzakalayo empilweni, ezisibangela ukusaba okukhulu. Kwenzekile phambilini, nakanjani futhi, kusazokwenzeka kwikusasa lempilo yethu. Futhi kuphakathi nakho lokho kwesaba nokwethuka, okuvese kwenza ukholo ukuthi luhamuke, lube njengomuncu emoyeni, anginjalo. Esikhathini kanye, la okudinga khona, naphiya, sekubalekile. Phambilini, ngisanda kushawa into, uMartin Lloyd-Jones ayisho. Ukholo, ukwenqaba ukuqhaqhazela. Futhi le nkulumo okuthi masuyibuka ngeso likamoya, iyiqiniso elinamandla. Amahubo 46 verse 1 kuya ku-3. UNkulunkulu uyisiphephelo sethu namandla ethu, ufunyaniswa ewusiza impela ekuhluphekeni. Ngakho-ke, asikwesaba noma kuguquka umhlaba neyintaba zidilika ekujweni kolwandle, nokuba amanzi alo ehlokoma ekhephuza neyintaba izamazama ngokukhukhumala kwalo. Angikutshela ukuthi zincane izinto ezingesabisi ukwedlula ukuzamazama komhlaba. Inhlabathi ibe bugudlugudlu okwegosi lesitimela, iyintaba iginqikela olwandle, amanzi aholobe eqeda khanda amagagasi esikhaleni. Kuba njalo impela. Kodwa lo mhubi uyawenqaba umuzwa okwesaba esimene esinjalo. Kungani? Ngoba uNkulunkulu isiphephelo sethu namandla ethu, ufunyaniswa elusiza impela ekuhluphekeni. Angisho ukuthi sihlobo sami, qinisa ikhanda, ungasabi, ungaqhaqhazeli, methembe. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le nkulumo ungaphinde uyithole nge-audio ye-WhatsApp. Admin wethu uyothokoza ukuthi akuthumele yona. Inombolo ithi 067 706 0077.